It's Cloud Beat, baby.
Ni binadamu malaika, kasoro sijaiona. Hey girl from Jamaica, you're my head biggie chuma. Pretty, 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 pretty. Kama biso zuri we nipilige. Hata sekunde siwezi kuforget. We mnyamu kama nyamu kwenye play. Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Give me slow, walai, utaniwa. Give me slow,
I love you.
Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Samaki, mtamu, wakibua. Maumivu nisho sao,
sikumbuki tena.
Masei kwini, instana dharao,
sikumbuki tena.
We wangu wo, ah yeah, baby. We wangu wo, ah yeah. Sikuwa chino, ah yeah, baby. We wangu wo, ah yeah. We wangu wo, ah yeah, baby. We wangu wo, ah yeah. Sikuwa chino, ah yeah. Nikiwa nawe party zone, vivyo tanesha maringo. Nikisha kwa mado ido, nipe nipe mo, sweetie mami lo. Moyo umeutakasa, wanini mwingine kwa sasa. Umesha kifungwa kitasa, chama pensi pokea mahaba. Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Give me slow, walai, utaniwa. Give me slow,
walai, you.
Don't you know, I swear, I love you girl. Don't you know,
I love you.
Samaki, mtamu, wakibua. Maumivu nisho sao.
Sikumbuki tena.
Maslahi kwini, instana dharao.
Sikumbuki tena.
We wangu wo, ah yeah, baby. We wangu wo, ah yeah. Sikuwa chingo, ah yeah, baby.
Go on the ground.